Deuteronomy 8 verse 1. Yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla, niyakuyigcina niyeze ukuba niphile nande, ningene ukulidla izwe uJehova alifungela oyihlo. Verse 2. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akholile ngayo leminyaka engamashumi amane ehlane ukuba akuthobisa akuvivinye aze kusenhliziyweni yakho uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Verse 3. Wakuthobisa kwakulambisa, wakupha ukuba udle imana obungalazi, bebengalazi futhi oyihlo, ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa. Kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho. Verse 4. Izingubo zakho azikugugelanga, nonyawo lwakho aluvuvukalanga leminyaka engamashumi amane. Verse 5. Wokwazi enhliziyweni yakho ukuthi njengalokho umuntu elaya indodana yakhe, kanjalo uJehova uNkulunkulu wakho uyakulaya wena. Verse 6. Woyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe umesabe. Verse 7. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho useyakungenisa ezweni elihle, izwe elinemifudlana yamanzi nemithombo, nezinzulu eziphuphuma esigodini nasezintabeni. Verse 8. Izwe likakolweni lebhali nelemivini nelemikhiwane lamapomegranati, izwe leminqumo enamafutha nelezinyosi. Verse 9. Izwe lapho uyakudla khona isinkwa kungekho kuswela, hayi ukudinga lutho, izwe elimatshalwa insimbi nelizintaba zalo ungemba kuzo ithusi. Verse 10. Uyakudla usutho ombonga uJehova uNkulunkulu wakho ngezwe elihle akunike lona. Verse 11. Cwaya, funa ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ngokungagcini imiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nezimiso zakhe engikuyale ngakho namuhla. Verse 12. Funa lapho usudlile wasutha, nalapho usuwakhile izindlu ezinhle wahlala kuzo. Verse 13. Kwandile izinkomo zakho nezimvu zakho, kwandile nesiliva lakho negolide lakho, kwandile konke onakho. Verse 14. Inhliziyo yakho bese iphakama, ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho okhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila. Verse 15. Wakuwola ehlane elikhulu nelesabekayo elinezinyoka ezinesihlungu nawofezela nomhlabathi womileyo lapho kwakungekho manzi khona, wakuvezela amanzi edwaleni lensengentsha. Verse 16. Wakupha imana ehlane oyihle babengalazi ukuba akuthobisa akuvivinye akwenzele okuhle ngasekugcineni. Verse 17. Uze uthe enhliziyweni yakho, amandla ami nezikhwepha zesandla sami kunginikele imfuyo. Verse 18. Kepha womkhumbula uJehova uNkulunkulu wakho ngoba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo ukuba amise isivumelwano sakhe asifungela oyihlo njenganamuhla. Verse 19. Kuyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho, ulandele abanye onkulunkulu bakhonze, ukhuleke kubo, ngiyanixwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha. Verse 20. Njengezizwe uJehova azenza ukuba zibhubhe phambi kwenu, kanjalo niyakubhubha nani ngokuba naningalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu.